Yeah, beta, venari proposal.
Exclusive, more fast. Exclusive, 50 on the
beat. Yeah, I am what I am.
Hey, hey, hey.
Be cool for me, car. Stop doing it. What's up, what's in the Europa? Up a penis in the vibe. Europa.
What's coming on? Shu papa no charo, wai mwana fimo pati wapo no san, wai mwana fimo ero nichi ni wakemo, uza bapo no na ishiwa iwe nyava, awapo no na ishiwa,
ni wajema pipa chuo,
awapo no na ishiwa,
ni wajema nuwa fiemi,
awapo no na ishiwa,
ele puti sabatima,
awapo no na ishiwa,
wama fia wa shieta,
takwa wamu pondo iwe skamanomu,
nikemo,
takwa wamu pondo iwe skamanomu, Nakwawo mufundo uti na dubu
Nikemoya
Nakwawo mufundo seka seka sana
Nikemoya
Nikemoke mukamano mwa mupora Imona fimo deide nga dewo pakulola Tolwa mufulolo afshe vitara Wapundo tefe wabefe wakasa mudara Mwi chenchente kozi mwari sharira Mwila imona kwa tzidimbi mwari chenjera Pundo fia mulaza nifide vidovula Nafaka sana rontula peru vangula Nizaina, dende ni wa Zo uba, shau cha Ah, siye siye ni Siye ni, speitano
Waska mana mubari shupa pano charo Wai mwana fimo kwati wapono sana Wai mwana fimo ero nichi ni wakemo Kuza bapono na ishiwa iwe nyava
Awapono na ishiwa
Ni wajema pipa chuo
Awapono na ishiwa
Ni wajema nuwa fiemi
Awapono na ishiwa
Ele puti sabatima
Awapono na ishiwa
Mama fia wa shieta
Takwa wamu pondo iwe skamanomu
Nikemoya
Takwa wamu pondo iwe skamanomu Nakwawo mufundo uti na dubu
Niyadae kuwa daye
Nikemoya
Nakwawo mufundo useka seka sana
Pikuwa mfumeka
Nikemoya
Kama nomu kusuali kangwa Wazupo tulife kuhila safiali sangwa Aletebesho kutupala mangata ubangwa Tulanyowesha muna zikoti ukakanwa Songo laimono mfundo lelo uleke mneu Sipa mixa patule foyo itukumune Wole tauna skip dobo tau pepa Tetu tuampa neshanda beta wali shempa
Wapono sana Wai mwana fimo ero nichi ni wakemo Kuza bapono na ishiwa iwe nyava Awapono na ishiwa
Ni wajema pipa chuo
Awapono na ishiwa
Ni wajema nuwa fiemi
Awapono na ishiwa
Ele futi sabatima
Awapono na ishiwa
Mama fia wa shieta
Takwa wamu pondo iwe skamanomu
Nikemoya
Takwa wamu pondo iwe skamanomu
Nikemoya
Takwa wamu pondo utina dubu
Nikemoya
Takwa wamu pondo useka seka sana
Nikemoya
Boss muke zambi One mumba pachambish Boss edzwa weuma Ba esta Koparache Junior wara pandora Kondi na ene Saint Ino Tum tavirizo Spastarege Katafi Boss kendo na jatuz Kimikatu kunola batisa D-Bro Trapstar Dwara Nation Capra Kuwareski Skatunz Charo Stetano Stetano